No begging, no crying.
Moto wangaza ni shamu ya kung'aa, wenye wivu na chuki misomo ibaki ng'aa, ushindi kumiliki fight bila kukaa, koko visingiti kisoso na bana, success itafutu kwa rungu bana, reference power and you na upate kutamba, changamoto kumchangamusha hadi nimekoma, sani kona ujuzi jwe title ni kipa.
Focus on your strength, that's the way to success, hold on your dreams, there's no time to regret, life is so unfair, but we can make it fair.
Tusikubali kutumiwa visivyo.